les femmes du Mali.
Muso munu nana société civile tokola olu ya iraku kamana ganeno jamana gele yala ananya takako uko kaka duye usenga do faso nyeta ka baraula ode kera ka fo nyema ka kuma yekunu uni jama bagaje kuluka nyogonye do senfe olu bolo fera uka ngatege kata kuma nyogonya sira ufe yasa ka fo nyogongo ubali damele ule matuso ale ka fo nyema ye
kuma munu fora o nyeta kumudi anko koni ye anka bara parce que ambe tranye bara inde kono tranye bara di anka bara no development ambi bara ke beje fangaka ne ko partenaire mo anko aplito an muso na ndu mo be protection da ina fo kolochidi nkuma participation inclusion donc beka do bara la c'est munu nye ina fo muso chukuntan beka do bara konnana jimson ka do bara konnana nkuma fana ya le projet anka projet onanka initiative te financement so donc ou kan deme urudo ko financer ou kan place sur le terrain nkuma fana il faut privilégier le faire-faire et mounier car ambla barala et tatirena
toutes les femmes du Mali.
Burem marabolo kona la muso tanfla olde balaka jangaro nyoko fe kene yatiki la mugo kaseke seke liko fe uya yira kafo ku yala yala frado rekera asababu ye ni obewele ko kodein abiye kafo ni muso nu bana suga chaman tumbula ni odoy tension ane adoro munu kene no kardo fari faka kula kle klen frake liko fe muso duru nyoko na ula olu yere so mi wolon vlaye ultra do kotro sola yasa obese ka frake abiye kafo ko no ya kera ukakola doni
alibi buram ko nana kurango gele ya yere edogo kundam nena omi kololo sera musuma minunga bara ye keramu fere yauro aniglasi mi ye energy nyema ye marabolo kononana oya yira ka foko gele do yera ukabara utakabulula okope ube mau hakli sigi kube na fere utike anyoko na were kanake
kajulo marabolo konnala abiye ka foshi tulubo okelono muso kabara fambaye ube min tonobo kosobe krenkrene ala dugula abe fo yoro minako fako kuru no masona ye muso kemes sababu nyongo oluka bara benendo oma olubulu ni bara ni nebese kato gelea munumbu kan ube fere soro olula kasabiko sirafe kumabe ube seka shitulu mi bara sankono ube ti jo fo kilo bakle ane keme duru bonyongo la
ni nebe dansi gibi muso otoko la jamu kana aniche aka kulomba jola aka ambe doko kumwere.